Sasa.
Sema.
Sikiza.
Yeah.
From Tanzania, from Kilimanjaro, this is Bamiza Classic DJs.
Now hear this.
Now hear this. DJ Dashboard 255 DZ.
Paris, Cambi, America. Nikilala no mas.
Bado jazem.
Nikilala no mas.
Chokoga.
Nikilala no mas. Nikilala no mas. Simusiso kele una chese moto. Una message zao na video zao. Moyo utaupa choto. Una nifata nyuma nyuma kaje nitembe. Nikila choto. Misho uje nifuma kwao. Nikifanya nao. Ya stiko mbola moto.
Sasa, sikiza.
Bado jete.
This boy.
Umewai tu.
Ya kilo mara inanifanya sindali. Kamu waza yeye tu.
Woga.
Anayuika roo yangu juu. Anaototo tu. Semo uzuri ananipaga asari. Mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suma. Na ulizi kama suma. Ata akimona. Bado napendeza mtuma. Ikimona ananichuna.
Sound easy, Angela. Am I the one scheming? Am I the one cheating? No, you just don't feel me.
My sexy angel, Angela. With you, hakuna matata. Kunyashwa nipa furaha. Itakidi tumechanga, you sadata. Akiwa line, nimekupata. Can't lose you, nikorada. Big size, jiki, baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela, my dawa.
Angie, Angie, buddy. Shake your body.
Like teasing, I know you like teasing, I'm teasing.
Mama, don't give me up.
Facebook 255. say this boy.
Tuna kula ngoma. Tuna kula ngoma. Eti tuna kula ngoma. We tuna kula ngoma. Eti nini tuna kula ngoma. We twende twende. Hey twende. Twende wote mama mina. Twende mama mina. Wote mama mina. Twende mama mina. We twende we tunavunja we tunaamsha we tunavunja we tunaamsha tunavunja tunaamsha. Tunavunja
bado jezem
tunaamsha nin tunavunja we tunaamsha we tunavunja we tunaamsha
DJ this way 255
TC TC
boy now
eh we watch to a wanna watch to a wanna we watch to a wanna tule bia we watch to a wanna tule maji we watch to a wanna. Wash to a wana to le bia we to le maji we to le bia we wash to a wana. Hey, wash to a wana. Wash to a wana to le bia we wash to a wana to le maji we to le bia to le maji we to le bia we to le maji we. Aha. Kula bia. Kula bia.
Nasema kila siku siku kuzi. Hata kama kwenda kwa miguu tuna kesha tulala usiku kwani kuna tatizo na mtu sasa pesa makaratasi tumie kuzoeji nafasi mwaze tu mwete tugonge kasi kufuka ikipanda tuende kati kwani wakashi watatu upani hata kazuri wako kila pani kufu wa mbele ngema mitami pande shakuli mizuka ipande oya waya wayo wayo masela wote oyo wayo.
fight.
No time my pain on the same key.
Why good why?
Now can it be? No time my pain on the same key. Now can it be to na kupigia? And let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. Simba so chui so mama. Zangu inatosha kujigamba. Sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Sa unaweza kusaki sasa. Nisi ya na fegi uchome kibanda. Ale wote ndoto zako za kitanda. Bado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga jambuwa kama kara. Hey. Misha na muziki. Acha maneno weka muziki.
Yeah. But let's keep coming.
Missy Pangangwe,
Missy Pangangwe,
Missy Pangangwe.
DJ Disboy 255
TZ. Unataka mkunda to life control. Behe kutafuta wa babas. Una plan kita yetu kumbe uko alone. Nasha ni safari mina ride alone. Nata minyo moke ni kujage form. Ama nate wo moke ni kujage home. Mina ya promise yezi yonjo ayy. Nakunya yote. Nakiamua kukupatia ayy. Chukua yote.
Now hear this.
Now hear this.
Diana.
Oh yeah, cell zone, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, 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 chacaron.
Mind your business. Missing a number now. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business. Missing a number now. Mind your business.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ, wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Eti nani ana namba yake? Hapa kuna teni limezaga zaga. Nani anajua kwake? Kwa hapa kuna teni limezaga zaga. Umbala kebale yanga anaba ujo. Kifuwa ni kila saa natembea na masa. Sabika mwoni wangu huyu mama nimempa diara.
Yo, what's up Africa, what's up family, is your homeboy City Boy aka City Bobo. City
Sigan, you know what it is, and you're listening to the baddest DJ, DJ This Boy 255, keep it close to see rock, kaboom, yeah, City Bobo, Rasana Lafu.
Diva, we into the canyon, the tequila, the booze. Ahora dormí, yo me sentí, yo ya ves.
nagalia umumacho nalegeza Nami nipimia kinituso natemeza Uyo mbozo kani onakati napeleza Kaorado imi yo mitungi ni ya meza Ana nangalia umumacho nalegeza Nami nipimia kinituso natemeza Mwapia kwa mituli buruda Washa hata kitu buruda Kama siyo case, kama uko fresh Hapata mikazi buruda Nika mwapia kwa mituli buruda Washa hata kitu buruda Kama siyo case, kama uko fresh Hapata mikazi buruda Ananeleza
na mingina la
This boy,
he come and let me go, coach. He come and let me go, striker. I can't believe that.
Ubali come and lock
up. He come and let me go, driver. He come and let me go, coach. He come and let me go, striker.
Boy,
This boy.
This boy.
This boy, Tragic Cover.
Wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255TZ.
Shot.
This Boy 255.
Yeah, ilikuwa nalia nini? Oh, iliteseka kana nini? Hey, iga nini teka na nini? Oh, alinisumbua na nini? Eki nanda, nachagua ndazi. Eki nabia, nachagua abia. Eki nanda, nachagua ndazi. Eki nabia, nachagua abia. Toka we, nenda we, nasha we, bye we. Toka we, nenda we, nasha we, bye we. Toka we, nenda we, nasha we, bye we. Toka we. Nenda we, nasha we, bari we. Nakola upepo, nimesahau mateso. Nimtaja ex, napata kichefuchefu, niondole mapepo. Nakola upepo, nimesahau mateso. Nimtaja ex, napata kichefuchefu, niondole mapepo. Sikusiki ex.
DJ Guessboy 255 DZ.
I'm on a wake up. Usirudi tena, fani najukutea. Mgodi umetema. Dadi, dadi, kanipa zawadi. Kanunulia gari, kanipa na kadi. Dadi, dadi, kanipa zawadi. Kanunulia gari, kanipa na kadi. Eksi nandas, nachagua ndazi. Eksi nabia,
now hear this.
Now hear this.
DJ Beastboy 255.
Guessboy 255 GZ.